Siyakhala siyisizwe simnyama. Sishisa izinto esizozidinga nakusasa. Iqiniso silwelayo nami ngiyavuka. Simfune ephumile ejele ubakunxamalala. Kunzima kuthina ukuthi sithule sibukele. Sibukele bethatha umthetho kwewenzo wabo ngeke. Limile izwe sicela into eyodwa ndoda kuwe. Asisho ukuthi mkhiphe ngoba emsulu engenzanga lutho. Yenza ngendlela efanayo nakwabanye. Abanye amagama abo kulukhulu kwabiza ngaze ngiboshwe. Kuthiwe ngisuse ubuhlanga impi ngcono ngithule. Free Jacob Zuma isizwe sisho kanjalo. Usungaze uvumele izwe ngqonqe luwukuthando. Uzothula kuze kube nini noma sekuphuma imphefumulo.
Ngiyema Afrika mahle kwamanje isimo simanzwanzwa kodwa ngicela nazi ukuthi lesimo isimo esidlulayo yehlisana imoya ngoba mayiphezulu mningi nemphefumulo ephumayo size sikaZulu ngidumele mangibona umthetho kuyini enokuphulayo size sikaZulu ngidumele mangibona kuyini umthetho enokuphulayo ey
konke kuzodlula wedidele zinyembezi nakho umhlaba ushintsha sophelela emhlabathini abantu bayabulawa Jesu ingane zakho nakusizophelela egodini isimo singashintshile nakusophelela egodini isimo singashintshile
aphelwe amazwi amahle ngenxa yokudedenga bomongameli kodwa ngithi elakhe yes kodwa ngithi elakhe yes
elakhe yes
no
One thing I know, the loads of you love.